Tumewasha mitambo TZ mpaka ngambo Daimizi zima TMK kigambo Nino naunguza bila kipimo Naunguruma kama radi na nyesha yu ninyo Chama kubwa temeke inatisha Wasifunzwa na mama na wadabisha Dunia ndo mimi na wafundisha Kama shame skitini oh sorry
Kama mtumba Sishi winamba Siku zote na vimba Fera kanipa namba Kwenye show wanaimba wote Wananita mtoto wa gita Wanangu jera tupo wote Hili goma la matumpa kama kacha Kacha, cha, cha, cha
Hey, tuko
Kacha, cha, cha, cha,
cha Hey
Wambi atari Wasoma panga tuchuji Wakaembari Waganga togo piudi Ndo tumesha washa
Zika shida
Nani aliosema tumeharibikiwa Nini nani aliosema tumechanganyikiwa Ah, haina ubaya Temeke imerudi sasa tama kama ulaya
ha. Kibinda kibinda hivu najue ni mjinga Unaotambia unzio utakufa huku medinda Tumia kinga Situ nawaza era we unawaza majungu Bado unatupigia virungu Fanya kazi na umuombe mungu Haya temeke
hey.
Wanaume
hey.
Sogeni pembeni tutawachia bakteria Kusige wafuruge sio metaka wenyewe
Baby nataka makange
Naenda kwa mpalange Kuchu Yoko kontau
Niki anga wasi zimi mitambo Toga kitambo
Ooh.
Tewa jambo KRG baba Zidimi ya saba
Wambi atari Wasoma panga chuchuji Wakaembari Waganga togo piudi Ndo tumesha wani